Waking hard.
I'm at zenbury.com. Super vibes.
Yeah. Waking hard.
Oh yeah, beats me at this.
Dolly.
Monday to Sunday, every day is a Monday. Sunga ni pesa ni lipatani fana wa dilani. Kukuli la tufa, fana indi kutwa. Fana wa kero kusaga kilemba kufala silimbe. Palibe holiday. Daily from Monday to Sunday. Daily
Figa lefo ina kupla bread. Pana indi wasi wasi mahas. Bantu ena kale jisasu. Kumandi wana masho. Siku di unga nipe sebado. Fazi ikundisho superstar. Kuimba zaene chisuma zinta. Sopanga chibana suma zita. Kuzi sama fana iwa ndi master wafiga kusho. Fazi ikugua yivasa mod. Ningo funa kudumpa mwastia. Lawe kahadi ndi lawe ndia. Mande de Sunday kusaka kusi. Sisi ni kuza ni mango dosa. Sindi mafusa jifuwa.
Mande to Sunday. Every day kusaka Monday. Sunga ni pesa nilipatani fana wa dilani. Kukuli la tufa, fana indi kutwa. Fana wa kero kusaga kilemba kufala zilimbe. Palibe holiday. Daily, daily from Monday to Sunday. Daily, daily.
Tumazi ini mpaka ndi zisake. Dima kana ndi bisi ini mpaka ndi uyambe. Siku rili lose ini kunja kunje jere. Sina langa ndi shat ini ndi mashira ndi heni. Dima songa zidola ini kuma songa mipeni. Kina kuli koseku ife tima faya kukonde. Dima wega hadi ife tima kwina chito. Kuma jaja ama ona eti shada usadopa mineyo.
Monday to Sunday every day kusaga Monday. Sunga ni pesa nilipatani fana wa dilani. Kukuli la tufa, fana indi kutwa. Fana wa kero kusaga kilemba kufala zilimbe. Palibe holiday. Daily, daily from Monday to Sunday. Daily, daily.
www.amadzambiri.com.